bronze. Au mwenzangu umeshaamua, wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi. Ni bora uwe mkweli. No, ni bado na dai, sidhani sifai, na wako wengi wataufurahi. Kujiwa siko na wewe, single, single, single girl.
Nitarejea mama, nitakuletea siro kusemea, maradhi utajiletea, utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo, rasta nyama tatekea. Vingapa shasema tugombani, tunashangaa, tunabagi kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga, wanakaka nyago. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea, nitakuletea kanyama, fanya kupotezea, kadekika tumtakushtuo.
You know I'm crazy, oh.